Sina ni time, yeah. Days in a fly, yeah. Siezi afford, kumak time. Mimi kitu sina ni time, na days in a fly, yeah. Siezi afford, yeah. Kumak time.
When you rappers unafaa kuwa una brag juu ya bag, but wanangam vile ina kam. Hata ka usemi inasako inaendanga tuiki kwa pienga daily daily. Trust si natural kwako bado umetense. Plus kila mtu ana version yake events. Ushanionesha na ukinionesha na check you. Umetry kuseparate tu nati professor na cake. Mini provider na steady. Jamai protector wengine wakienda na ukedi. From kugrow pamoja tu saa kuona na weekendi. Najua mna check in ki make it. Nina masikio malisiko kitu sina ni time. Na days in a fly. Siezi afford kumak time. Mimi kitu sina ni time. Na days in a fly. Siezi afford kumak time. Kitu nika interview. Na do kitu fit you call like even though my nigga do. Used to be sneaky, squeezy to fit cheesy feelings. Went from nifezi tapita tu to mapenzi ya kika tu. Na reason na raw, siyo akili. Risking like we don't need to be doing. Na inatumiza juu, tunacheza chini. I've been through things, you've been through things. So really niki imply on the reason. Mukwa hivi, I know you feel me. All gangsta mpaka to catch my feelings.
Alafu nini?
Alafu, alafu je la si.
Kifanya nini?
Ikisha ingia kwa picha, yeah. Uwaga imeingia kabisa. Na kitu sina ni time. Na days in a fly. Siezi afford kumak time. Mimi kitu sina ni time. Na days in a fly. Siezi afford kumak time. I feel like my hours go faster than they used to go. Time with me.
Time with me.
I feel like my hours go faster than they used to go. You feel like you need more time with me.
More time with me.
Sina ni time, days in a fly. Siezi afford kumak time. Mimi kitu sina ni time, days in a fly. Siezi afford kumak time, yeah.
Kitu
yeah,
sina ni time, na days in a fly. Siezi afford kumak time. Mimi kitu sina ni time, na days in a fly. Siezi afford kumak time, mimi, yeah.